Well, we want to thank the Lord who has allowed us to come together today.
Siyathanda ukuthi siphinde sibonge iNkosi esivumelile ukuba sihlangane namhlanje.
May your heart be fully satisfied as we seek the Lord's face.
Wangathi ke inhliziyo yakho ingagcwaliswa nawe ngalokho okulangazelela njengoba sifuna ubuso benkosi kulezi insuku.
I'd like to share a word out of Luke chapter 5.
Ngithanda bake sivule encwadini ngokaLuke isahluko sika 5 isahluko sesihlanu.
And let us still pray before we read.
Singekafunda ke sithandaze.
Lord Jesus, thank you for your grace which we can experience in you.
Nkosi Jesu siyabonga ngomusa wakho esikwazi ukuba siwuzwe kube sengathi musha.
So we pray that even your spirit would quicken us, be present to revive us, that we can go from here equipped and blessed.
Kwangathi ke uNkulunkulu wethu nomoya wakho encwele ungeza phakathi kwethu usivuselele usiqinise usinikeze amandla ukuze kuthi masiphuma lapha kule nkonzo sibuye lemuva sivuselelekile.
Amen.
Amen.
Luke chapter 5 from verse 17.
Ncwadi ngokaLuke isahluko ngesesihlanu ivesi ngelika 17.
On one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal.
Verse 17, kwathi ngolunye lwalezo zinsuku, yena esafundisa kwakuhlezi khona abafarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudea neJerusalema namandla enkosi ayekuye ukuba aphulukise.
And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus.
Bheka ke nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe.
But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus.
Engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku, akhwela phezu kwendlu emehlisa ophahleni kanye nohlaka phakathi phambi kwaJesu.
And when he saw their faith, he said, "Men, your sins are forgiven you."
Ebona ukholwa kwawo wathi, "Mngane, uthethelelwe izono zakho."
And the scribes and the Pharisees began to question him, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?"
Ababhali nabafarisi baqala ukuzindla ngokuthi, "Ngubani lo okhuluma ngokuhlambalaza? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kwaNkulunkulu yedwa na?"
When Jesus perceived their thoughts, he answered them, "Why do you question in your hearts?"
Kepha uJesu ezazi izindlo zabo, waphendula wathi kubo, "Nizindlelani ezinhlizweni zenu na?"
Which is easier to say, "Your sins are forgiven you," or to say, "Rise and walk"?
Yikuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na?
But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your bed, and go home."
Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wayesethi kofe uhlangothi, "Ngithi kuwe, vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho."
We can stop there. How wonderful that Jesus has come to forgive sins.
Windes manga kangakana nukwazi ukuthi uJesu wafika efikela khona ukuzothethelela izono.
Isn't it amazing that this man was brought, but Jesus could see the need of this paralyzed man.
Wismangu kwazi ukuthi le ndoda eyalethwa lapha yalethwa kodwa uJesu wabona isidingo sakhe lo muntu owayefuhla ngothi.
Okay, do you see the need for your sins to be forgiven?
Wena ngabe uyasibona yini isidingo sokuthi uyadinga ukuba uthethelelwe izono zakho na?
Has Jesus spoken to you, man, your sins are forgiven?
Ngabo suko walizwa inlelo phimbo lishiwo nguJesu uqobo lwakhe ethi mngane izono zakho zithethelelwe na.
This is the gospel. This is the good news.
Leli ilona ivangeli uqobo lwalo elizindaba ezinhle.
Can I say this is the heart of the gospel?
Ngingakuphinda yini ukusho ukuthi lokhu kuyinhliziyo yalo ivangeli kungumongo walo ivangeli na.
You can do everything else.
Ungenza noma yini into oyithandayo.
However you wish to serve God.
Noma ngayiphi indlela othanda ngayo ukumkhonza ngayo uNkulunkulu.
But our worship can only be of worth if our sins have been forgiven.
Kodwa ukukhonza kwethu uNkulunkulu kuyoba semqoka kobaluleka kosho into ethile uma ngabe izono zethu zithethelelwe.
And that is Jesus.
UJesu qobo lwakho ongakwenza lokho.
And that is what his name should profess to us, the one who has come to forgive my sins and your sins.
Iloko futhi okumelwe igama lakhe uJesu nokufanele ngabe kuyabonakala ezimpilweni zethu ngaso sonke isikhathi ukuthi nguye oweza emhlabeni ezela ukuzosindisa izono zabantu bakhe.
And the work of Jesus starts and God is glorified when your sins are forgiven you.
Umsebenzi kaJesu Kristu ubonakala kahle bese likhazimuliswa igama likaNkulunkulu uma izono zakho zithethelelwe.
And when he can pronounce to you personally, man, your sins are forgiven you.
Uma futhi ekwazi ukwakhipha lawo mazwi uJesu akutshele qobo lwakho ukuthi mngane izono zakho zithethelelwe.
And that should be the inspiration, and I think God's Spirit can be active in a life whose sins have been forgiven.
Bona ukuthi kumele ubake kusinikeza umdlandla lokho futhi ke umoya kaNkulunkulu wona okwazi ukusebenza kahle ngendlela ecacile enhliziyweni yomuntu othethelwe izono zakhe.
Amazing. Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem itself.
Bible yasho ukuthi ke ngalolo suku kwakuhlezi khona abafundisi abafarisi bomthetho nezazo zomthetho ziqhamuka eGalile eJudea naseJerusalem nabuyo yonke indawo yangakhona.
From where have you come?
Wena uphuma phi na?
With what did you come?
Uzeleni uzofunani na?
Did you come with these who were very religious and knew everything? No question was too difficult for them. They knew it all.
Kabe wena uzena lenhliziyo efana nalaba ababezishaya bengathi bazi umthetho, bazi izinto zenkolo, kungekho umbuzo ongawubuza kubo, bangawuphenduli, bazi yonke into na.
These were the people that were waiting for the Messianic age, waiting for Jesus, the Messiah, to come.
Laba kwakungabantu ababesebenzela inkolo yangaleso sikhathi beqamisa futhi ukuthi balindele uMesiya ukuba afike ngaleso sikhathi.
So we can also wait upon God. But maybe we aren't even as they are. We aren't maybe waiting for the Messiah. We have got no longing. We have got no desire that Jesus should visit us, that he should come into our lives, into our homes, into our community, our society, into our own ways and thinking.
Mhlambe nathi sifana nabo laba bantu laba ababelindile bethi balinde uJesu bethi balinde uMesiya kodwa bemlinde ngendlela okungeyiyo indlela engafani nendlela okuyiyona yona balinde uJesu kodwa abanakho ukulangazelela kokuhlangana naye uJesu uqobo lwakhe abanazo izinhliziyo ezifuna ukuhlangana noMesiya uqobo lwakhe ngendlela efaneleyo.
This was at the beginning of Jesus' ministry. If we read it at the beginning of the Gospel of Luke,
lana sithola ukuthi kwakusekuqaleni nje komsebenzi kaJesu okushumayela uma sifunda yona lencwadi le ngoba kusekuqaleni kwevangeli kaLuka la.
And it seems from the very outset that they allowed their hearts to be moved by accusations.
Ubonakala sengathi kusukela nje eqaleni ngesikhathi besaqala lo msebenzi wabo babevele benezinhliziyo bevumele ukuba izinhliziyo zabo zinyakaziswe ile njunju nalentshisekelo ababenayo.
And how many people don't hear about God's working? And then a lot of questions arise within them.
Bangaki abantu abalindele ukusebenza kwaNkulunkulu kodwa ngaso leso sikhathi kuvuka imibuzo ngaphakathi ezinhlizweni zabo.
And you may be saying, well, I need to know. I also want to experience the power of Jesus. And you are busy with your questions. And beware lest your questions are accusations.
Mhlambe nawe uthi hayi phela ngifuna ukwazi nami ukuthi kwenzeka kanjani ukuhamba kanjani ukuze ngithi mangilinde uJesu ngifuna ukumukela uJesu ngifuna ukuthola uJesu ngibe sengiqonda ukuthi kwenzeka kanjani ukuhamba kanjani bese uqala imibuzo kwenhlizweni yakho nokuphikisana phakathi enhlizweni yakho qaphela ke leyo mbuzo yakho ingafaka enkingeni.
It is a secret. And few people find a life with Christ, a revived life, because there's a price to pay, which they are unwilling to pay.
Kwesinye isikhathi kuba yinto eyimfihlakalo nenzima futhi ukuba umuntu ayiqonde ngoba kudingakala ukuba ukhokhe inani elikhulu uma ufuna ukuhlangana noJesu uqobo lwakhe. Kukhona inani ekudinga ukuba ulikhokhe nokuzidela futhi kwakho kuyafuneka lapho uma ufuna ukuhlangana noJesu woqobo.
They would have probably praised Jesus if he would have only healed this paralyzed man who was so wretched and in such need.
Laba bafarisi babezombonga uJesu bamdumise uma wayevele nje waphilisa lo muntu owayefe uhlangothi umuntu wayekhubazekile avela amphilise nje kuphele lapha angenzi lutho olunye.
But because they heard something, man, your sins are forgiven you, their reaction is, who can forgive sins but God alone?
kodwa ngenxa yokuthi bezwa lamazwi kaJesu owakhiphayo ukuthi mngane uthethelelwe izono zakho kwaqala manje phakathi kwabo babuza umbuzo ukuthi ngubani ongathethelela izono ngaphandle kwaNkulunkulu na.
And their question overrides the miracle of Jesus.
Lembuzo yabo yayisigqiba isimanga sikaJesu asenzileyo.
And they leave this place not praising Jesus like the paralyzed man, but they leave this place disappointed and maybe justified in their questioning and in their accusations.
Bona basuka kuleyo ndawo bengamdumisa uNkulunkulu njengale ndoda eyaphiliswayo eyayimdumisa uNkulunkulu imbonga kodwa bona basuka kuleyo ndawo benokusola nokuxeka bedumazekile ngenxa yento eyenzekayo.
But thank God that everyone is not like these learned men.
Kodwa makabonga uNkulunkulu ukuthi akuwona wonke umuntu ofana nalabantu ababe izazi zomthetho.
Claiming to serve the one who is not to be blasphemed.
Bekhonza lona okungafanele ukuthi ngabe uyahlanjalazwa.
Thank God for some men who saw the need of this paralyzed man.
Kodwa makabonga uNkulunkulu ngamadoda athatha isikhathi sawo abona isidingo sokuthi lo muntu okhubazekile lo muntu ofuhla ngothi unaso isidingo kudinga ukusizakala.
Do you remember some who saw your need and they brought you to Jesus?
Nawe khumbula abantu ababona isidingo sakho babona ukuhlupheka kwakho ngesikhathi esingaphambili kwaba yibona abakuletha enkosini uJesu.
Being paralyzed. You and I were paralyzed. We couldn't even bring ourselves to Jesus.
Thina esasingabantu abakhubazekile, mina nawe sasingabantu abakhubazekile, singenamandla ukuziletha thina sizilethe enkosini uJesu.
But maybe there are some who claim, well, no, I wasn't paralyzed. I could walk. I could talk. And I could find my way to Jesus.
Mhlambe bakhona ke phakathi kwethu abazitshela ukuthi bona hayi mina ngangakhubazekile ngaleyo ndlela ngangisakwazi ukukhuluma ngangisakwazi ukuzihambela futhi ngaziletha enkosini uJesu.
But blessed are those, and maybe they have a heart of thankfulness to God to this very day because they remember how wretched they were. They remember how paralyzed, how poor and pitiful they were before being brought to Jesus.
Kodwa makabonga uNkulunkulu ngalabo abasakhumbulayo kuze kube namhlanje ukuthi ngempela babenjani bengekeze enkosini uJesu, babeyizihlupheke ezinjani, babengabantu abahlwempu kanjani, babekhubazeke kanjani, kuze kube namhlanje bayambonga uNkulunkulu ukuthi beza enkosini uJesu bathola ukusizakala.
Jesus himself one day muttered, I am a worm and not a man.
Takhumbula ngolunye usuku uJesu naye ekhuluma lamazwi ethi ngiyimpethu yomhlaba ngisiye umuntu.
And he did it for you and for me so that you could be saved from being a worm to become a man.
Wakwenza lokho ekwenzela mina lokho okuhlupheka ehluphekela mina nawe ukuze ngolunye usuku singabizi impethu thina kodwa siphenduke sibe ngabantu.
But some men brought him on a bed and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus.
Kuthwa amadoda ama ayekhona amletha lo muntu enkosini uJesu ngoba ebona isidingo ukuthi lo muntu kudinga ukusizakala.
Jesus has the answer. He is the answer. And he alone can help you out of your pitiful state and agree and confess that I am in a pitiful state.
UJesu Kristu nguye oyimpendulo, nguye futhi ohlale enempendulo ngaso sonke isikhathi. Kodwa uma uvuma wena ukuthi ngempela ngisesimene esibi, ngisesimene sokudatshukelwa, ngakho ngiyalidinga usizo, uJesu uhleli njalo enalo usizo ukuba akulekelele.
So we can thank God for ministers, for angels who come and carry us and place us before Jesus.
Ngakho ke singababonga abafundisi nezingilosi nezithunywa zikaNkulunkulu ezikwaziyo ukuba zimthathe umuntu zimsondeze kuyena uJesu.
They have a heart for their neighbor.
Abanenhliziyo yozwelo bezwela omakhelwane babo.
They have a friend saying, if only we can get this man to Jesus, he can be helped.
Aba nesifiso sokuthi uma nje lo muntu engakwazi ukusondela enkosini uJesu uyolithola usizo lo muntu.
So don't ever forget where you come from, and that should cause you to remain humble for the rest of your life.
Ngakho ke ungakhohlwa nanini ukuthi uqhamukaphi, uthathwe kuphi nendawo, ngoba uma ngabe ukukhumbula lokho kuyokusiza impilo yakho yonke.
But if you allow yourself to be influenced, and that the deceiver and the accuser of the brothers, if his spirit enters you, woe, woe, woe to you. Then you are even prepared not to remember all the mercies that you have received through the salvation of Jesus.
Kodwa nanini nanini ungavumi, ungayivumeli inhliziyo yakho ingenise lo muntu ongalungile enhliziyweni yakho, lo mkhohlisi nomdukisi ozokwazi ukuthi akutshele enhliziyweni yakho ukuthi baba bafuwenu akulungile lokho uzonde abantu onabo. Isigcino ngeke usakhumbula nokukhumbula ukuthi wasizakala kanjani wena, ukhishwe kuyiphi yona inkinga, insuku zakho zokuphila uyokhohlwa lokho.
As we have often read in Revelation 12, verse 11, and they have conquered him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives even unto death. Or let's just read verse 10. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God.
Istanbul 12, verse 10. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi bungobukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku.
Do you hear what that great dragon is busy with? The ancient serpent.
Usiyaqonda ke manje ukuthi lo udrago omdala, inyoka endala, imatasatasa ngani, leyo nyoka endala ifuna ukwenzani na?
Was called the devil and Satan, the deceiver of the whole world.
Lo bizwa ngokuthi ungusathane ongumdukisi wezwe lonke.
And he was at work even in the time of Job.
Futhi ke uSathane wayevele esebenza nangesikhathi sikaJobe.
Do you remember when he came?
Siyayikhumbula leyo ndaba kaJobe lapho uSathane afika khona.
When Satan answered the Lord. When the Lord could say, have you seen my servant Job?
Lapho usathane fika khona kuNkulunkulu ekhuluma naye wayesethi uNkulunkulu ngabe uyibonile yini inceku yami uJob na.
Then Satan answered, verse 9, the Lord and said, does Job fear God for no reason?
Kodwa masifunda laphana ke uJob oqala iverse lika 9 uSathan waphendula uJehova wathi uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na.
Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands and his possessions and have increased and his possessions have increased in the land.
Wena umbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na impahla yakhe yandile emhlabeni.
But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face.
Kepha ake welule isandla sakho uthinte konke anakho impela uyakukuthuka ebusweni bakho.
I read an original translation where it says, he will bless you in your face.
Elinye ikhumusho ke afunde kulo likhuluma ukuthi uyokubusisa ebusweni bakho.
But your blessing, Satan, who is the deceiver, he says he'll bless you on your face, but he means, and bedulang is to curse you in your face.
Umalisho njalo ke lelo khumusho lelo uSathan ekhipha lawo magama ukuthi hayi uyokubusisa nje ebusweni bakho. Usuke engaqondile uSathan ukuthi uyakubusisa, kodwa usuke eqonda ukuthi uyokuqalekisa kuthuke emehlweni akho.
If this, the spirit of the old serpent, the devil, Satan, enters into you, you will return maybe to your former state.
Uma lo moya ka Satani lenyoka endala ungena enhlizweni yakho mntwana kaNkuluNkulu uyophenduka ubuyele ezindleleni zakho zaqala kulezo indlela zakho ezindala wakhishwa kuzo.
Even if you don't return to your cursing, but your language, you will cover up as if it is a blessing. You use very pious Christian language, but it has got a sting in it. And you are actually busy cursing God in his face.
Noma ungabuyelanga siqu sakho kuzwe indlela zakho lezo uzenze, kodwa indlela okhuluma ngayo ulimi lwakho osulusebenzisa manje selinento phakathi ekhomba ukuthi kukhona into kaSathane engenile. Noma ukhuluma ulimi lwakho luyahlaba, luyaqonsela, ulimi lwakho luhlaba abanye abantu, noma uthi uyambusisa umuntu, kodwa umbusisa ngaleyo ndlela yokumqalekisa, uqalekisa uNkulunkulu ngaleyo ndlela.
He is the accuser of the brothers.
USathane ungummangaleli wabazalwane.
Have you any part in him who is busy accusing the brothers?
Ngabe wena uyingxenye yakho lokho na? Ngabe uyahambisana yini noSathane ongummangaleli wabazalwane na?
Do you remember the time when the brothers were dear to you?
Sikhumbule leso sikhathi lapho abazalwane bakho babe yigugu kuwena.
The brothers that carried you to your Lord.
Abazalwane labo abakulethayo bekuletha enkosini.
To their Lord, that their Lord could be your Lord as well. They were, you said, they are my true brothers. They did more to me than what my fleshly brothers could have done to me.
Wawubathatha njengabafowenu boqobo, usho futhi ukuthi bangabafowenu bangempela abedlula abafowenu benyama ozalwana bekhaya.
But are you now maybe busy biting the hand that fed you?
Ngabe kodwa manje usuguqukile na usulwa usushala leso sanda esakusizayo sakulekelela na?
And those your brothers that maybe have got a sharp eye, your eye has become dim. Because the forgiveness is not active in your life anymore. Your eyes have become dim, and they come with their sharp eyes to quicken you, to revive you, to say, listen, here is our enemy. He's busy trying to separate brother from brother.
Mhlambe laba bafowenu abakuzama ukuba bakusize, amehlo abo asakwazi ukuqaphela izinto, asakwazi ukubona ingozi eza kuwe. Noma bezama ukuthi bakulekelele, bakuvuse, bakutshele ukuthi mfowethu uqaphela nansi ingozi, awusanaki wena ngoba amehlo akho asenqundekile, awusakwazi ukubona, asefiphazekile. Noma kukhona into abakusiza ngayo, awuboni wena ngoba amehlo akho asaboni kahle, usulwa nabo esikhundleni sokuba ngabe uyabavumela bakusize.
One day when Jesus was standing before Pilate, these were crucial times. This was the battle for the salvation of our souls. The chief priests accused him of many things.
Umpristo omkhulu wasukuma lapho embeka amacala ngezinto eziningi ezahlukene.
And Pilate said, have you no answer to make?
UPilate wayesembuza uJesu wathi awuna mpendulo ongayenza lapha na.
Here are all the many accusations that they bring before you. Have you no answer for even one of them?
UPilate uthi awulalela uzwe nje nazi izinto abazilethayo bekusola ngazo bekubeka amacala ngazo awuphenduli wena usho lutho ngazo na.
See how many charges they bring against you.
Buka nanka amacala amaningi kangaka abawabekayo bekwethwesa wona.
Maybe some of you also know of how many charges they are bringing in our day.
Kambe na ukukhona amacala amaningi owaziyo na owakhumbulayo alethwayo kulezi insuku zanamhlanje.
See how many charges they bring against you.
Buka nanka amacala abakwethwesa wona bekusola ngawo.
You who claim to be the King of the Jews, the Messiah, the Son of God.
Wena osibiza ngokuthi uyinkosi yamaJuda ongumesiya indodana kaNkuluNkulu.
But Jesus made no further answer.
Kodwa uJesu akazange aphendule nangelodwa izwi.
So that Pilate was amazed.
Kwaze kwafika lapho uPilate umbusi emangala khona.
Sometimes accusations seem like a mountain, and you'll only survive by having the Spirit of Jesus upholding you and keeping your eyes on the goal.
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukusolwa nokuxekwa kukhulu kakhulu, abantu bagxeka ngapha bakusola ngapha, ungabe usazi na ukuthi uzokwenza njani, kodwa uyokwazi ukuphepha nokusinda ngokuthi ube nomoya kaJesu ozokwazi ukugcina ukubambe kuso leso sikhathi esinzima.
And how many voices don't we hear today? Have you no answer to make? of all these accusations.
Manga kama pimbe swezwayo nathi kulezi insuku zanamhlanje ekhuluma ememeza ebuza ukuthi awusho lutho na awukhulumi lutho na uthini ngalezi zinto abakulethela zona abantu begxeka ngazo uthula usho lutho na.
And Satan said to the Lord, stretch out your hand. Isn't that wonderful?
USathane uyaphendula enkosini uJehova ngesikhathi ekhuluma ngoJobe uthi awelule ndisanda sakho kuyisimanga esingakanani leso ukukuzwa lokho na.
Satan had no power because God, the Lord God Almighty, in his glory and in his splendor, he had put a hedge around Job. And Satan had no power to harm him.
USathane wayengenawo amandla, wayengenakwenza lutho, ngoba uNkulunkulu wembiyele uJobe ngothango lwakhe, yikho uSathane engazange athole nethuba lokuba asebenze ngaleso sikhathi.
And that's why he said, God, you stretch out your hand and all, and touch all that he has.
Yingakho uSathane ethi, ake welule isandla sakho, uthinte konke uJobe anakho.
And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hands.
Wathi uJehova kuSathane, bheka konke anakho kusesandleni sakho.
If you have, may I say, if your sins are forgiven, Satan has got no power over you. And he will say, Jesus, you have encompassed this man. I can't harm him.
Uma ngabe uzinikele enkosini uJesu, ukholwa inkosi uJesu, usesandleni sayo inkosi uJesu, uSathane akanamandla phezu kwakho ngoba uJesu ukuphethe ngesandla sakhe. Kuyodingakala ube uSathane eze enkosini uJesu azocela ukuthi lo muntu lo ngifuna ukumthinta kodwa wena umbiyele umvikelile.
Satan's power is limited.
Amandla kaSathane anqunyelwe umgamo la ufuneka ame khona.
Why? Because of the salvation, the cleansing power that Jesus has availed or that he has offered us through his death, through his victory on the cross.
Ngenxa yosindiso, ngenxa yamandla kaNkuluNkulu, ngenxa yalokho okwadalekayo kudalwa inkosi uJesu esiphambanweni ngokuthethelelwa kwezono wasidalela usindiso.
And how wonderful! Behold, all that he has in your hands, only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord.
Kuyisimanga esingakanani ukukuzwa lokhu lapho inkosi uJehova ithi, bheka konke kusesandleni sakho, kepha kuyena uqobo ungabeki isandla sakho. Wayesephuma uSathane ebusweni benkosi.
And may I say, thank God for a Job who didn't go out from the presence of the Lord.
Ngingakusho ngesaba ukuthi masimbonge uNkulunkulu ngoJobe ongazange avume ukuthi agudluke asuke ebusweni bukaNkulunkulu.
If the Lord allows Satan to come at you and to touch all that you have, do you go out of the presence of the Lord and curse God to his face?
Wena wenze njani na uma uNkulunkulu evumele uSathane ukuthi ayithinte impahla yakho, athinte izinto zakho onazo, wena uyasuka uqhele kuNkulunkulu bese uphumela ngaphandle umthuku uNkulunkulu umqalekisa uNkulunkulu na?
And you say, this is blasphemy. What's happening to me? It's not right. what God's children are doing to me, what the devil is doing to me. Where is God? Why does God allow all this?
Besuphumela ngaphandle uthuka uNkulunkulu uthi lokhu kukuhlambalaza nje ayilungile lento enziwa kimi uNkulunkulu udedele lezi zinto zenzeke kimi uphi uNkulunkulu uma kwenzeka yonke lento yenzekayo na.
The devil guaranteed, this man, if you allow me to touch him and all that he has, he will curse you in your face.
USatan wenaso isiqiniseko sokuthi uma nje inkosi ungasusi isandla sakhe phezu kwalomuntu lo uyeke ukumbiyela njengoba umbiyele njena uyokuthuka ebusweni bakho.
But Job proved Satan wrong.
Kodwa uJobe wenza ukuthi abonakale uSatan ukuba ungumqambi manga.
Do you prove Satan wrong in your life?
Wena ngabe uyakhombisa yena ukuthi uSatan uqamba manga empilweni yakho na?
At this what Jesus sees in my heart, before you speak it, he already says, my child, what is this in your heart? Why do you say this?
Ngoba uma uJesu ekhona enhlizweni yakho, kuzothi ungekalikhiphi izwi ocabanga ukulikhipha ulikhulume. Bese fika uJesu athi, mntanami, lokho kusenhlizweni yakho ofuna ukukhuluma manje, ngabe kulungile na? Yini lento ofuna ukuyikhuluma engalungile na? Bese uxwaya khona lapho.
When Jesus perceived their thoughts, he answered them, why do you question in your hearts?
UJesu ngesikhathi ebona izizinto zabo laba wayesebuza ukuthi nizindlelani na, yini nivumele imicabango enjene ezinhlizweni zenu na.
And if you don't allow the blood of Jesus to cleanse you, that you be forgiven of those wrong thoughts,
wena uma uvumela uJesu angene enhlizweni yakho uzowenza umsebenzi bese kuhlanze kuhlambulula nakulezo zizindlo ezingalungile.
You will be infected by the spirit of this accuser of the brothers.
Uma ngabe ungakuvumi kodwa lokho, wena uyongenwa ke lo moya womdukisi nomoya wommangaleli wabazalwane.
And that Pharisees couldn't be saved, and the teachers of the law, they couldn't be saved, and they didn't allow themselves to be saved, to be cleansed from these accusations right till the final judgment of Jesus here on earth.
Kodwa laba bafarisi nezazi zomthetho zona azange zilithole usiza usindiso, abazange basizakale, abazange basindiswe sonke leso sikhathi leso kwaze kwafika usuku lokugcina futhi koze kufika usuku lokwahlulelwa bengazange basizakale.
That Jesus shortly afterwards say, those that are well don't need a physician, but I have come for the sick.
Kona lapha uJesu wakhuluma wathi labo abaphilayo abayidingi inyanga, bamadinga umuntu ozobelapha, kodwa abagulayo kuphela badinga umuntu ozobelapha.
I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Wathi angizele ukuba ngizosindisa abaphilileyo veli nabalungileyo, kodwa ngizele ukuba ngizosindisa abagulayo ukuba bangcweliswe basindiswe.
One day someone said, we must be prepared to repent every day of our lives.
Jesu washo ngelinye ilanga wathi kumele basizile sizilungiselele ukuba sibe ngabantu abaphendukayo usuku nosuku lwezimpilo ezinsuku zethu.
And we must be prepared to say, Lord, I am the sinner, not my brother, I am the sinner.
Kumele basizilungiselele futhi ukuvuma ukuthi iNkosi mina engiyisoni, hayi umfowethu oseceleni kwami, kodwa mina uqobo lwami ngiyisoni.
If you have time someday to read in Colossians chapter 1.
Here
Paul speaks to them that have received the gospel. And he says, just as you learnt it from Epaphras, our beloved, fellow servant.
Upawuli ashoke lapho ukuthi njoba nifundile lapho nafunda kuyena Epafreyu umzalwane wethu othandekayo lokho enakufunda kuyena.
He says you received it from someone. It wasn't revealed to you. It was our loving brother, Paul, saying our beloved fellow servant.
Uthi anivelanga nje naba nakho lokhu eni nakho, kodwa nakuthola komunye umuntu. UPaul uqobo lwakhe uyasho ukuthi nikuthole lokho kumzalwane wenu othandekayo, lokho eni nakho nikuthole kuyena.
And even in the Acts, we read of Peter. When Paul had openly reprimanded him, Peter says, he speaks of Paul, our beloved brother.
Kodwa emva kwesikhathi uPetro usiyakhuluma manje khuluma ngaye uPaul lo uthi lona ngumzalwane wethu othandekayo.
Do you see what spirit should rule our hearts?
Usuyabona ukuthi manje moya muni ekufanele ngabe uyabusa ezinhlizweni zethu na?
If you have got the life of Christ in you, you will love the brethren.
Uma unomoya kaChrist kuwe enhlizweni yakho uzoba nothando labazalwane.
And it goes on in Colossians 1, it says, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding.
Kuyona incwadi leyo yabaseColosse kuyashiya ukuthi kusukela ngosuku lokuqala sizwile ngani asiyekanga ukunikhulekela nokunithandazela imini nobusuku sinxusela kuyena uNkulunkulu.
Do you want people to pray for you?
Wena ngabe uyafuna ukuthi abantu bakuthandazele na?
To remember you?
Bakukhumbule emkhulekweni yabo.
Then call them our beloved fellow servants.
Kodwa kuma kunjalo nawe bathathe njengabazalwane bakho abathandekayo kuwe.
It is terrible if you lose this love.
Kuyinto esabekayo uma ngabe ulahlekelwa yilolu thando.
Suddenly you notice people will not pray for you as they prayed for you once.
Isiphino uzophawula ukuthi abantu abasakhulekeli manje abasakubeka emthandazweni yabo njengoba babenza ngesikhathi esingaphambili.
Because it seems as if you do not appreciate your prayers. You are just out with your accusations. You don't see their prayers. You don't see their intervention for you. What kind of a spirit is that? Why have you been so deceived?
Ngoba isiqino nawe manje awusayithokozela awusayijabuleli nemkhuleko yabo amabethi asithandazi bakukhulekela bakukhalela enkosini nabo bayabona futhi ukuthi lo muntu angathi akanandaba manje nathi akasenasikhathi salemkhuleko le wena ngabe udukiswe yini yini lesingena enhlizweni yakho yakwenza waba ngumuntu onjena na.
Colossians 1, you can, till verse 14, in verse 14 it says, in whom we have our redemption, through his blood, the forgiveness of our sins.
Kuyona incwadi yabaseKolose la sifunda khona ukuthi ngaye lo esizuze ukuthethelelwa kwezono zethu kuyena umsindisi wethu.
This love, this attitude, our beloved fellow servant.
Lolo thando lolo nalokho kuziphatha okuhle okuvezayo nokubonakalayo kubazalwane bethu esibathandayo.
Will be active through his blood by you baptized, being submerged through his blood, the forgiveness of our sins. Once you stop with that, having your sins forgiven. Once you stop that cleansing power to be active in your lives, you are causing a blockage. You are opening yourself up to the accuser of the brothers.
Lolo thando lolo ubalibonakaliswe kithi, lolo thando lwenziwe lusebenze kithi, lolo thando lubonakale futhi ezimpilweni zethu ngaye uJesu Kristu lo owachitha igazi lakhe esiphambanweni esabhadadiselwa kukho thina sakwazi basindiswe. Wena ngabe ukukho lokho na? Uma ngabe zingahambi izinto ngaleyo ndlela, kuchaza ukuthi wena osunqamule wavimba ukuthi lolo thando likwazi ukusebenza ngoba uvimbele uNkulunkulu basebenze ngamandla akhe.
So beware, the devil is asking, can I say, as in Job's case, he is asking, stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face.
Ngakho ke uSathane ufuna into eyodwa nje ayicelayo kuNkulunkulu njoba kushiwo lapha kule ncwadi kaJobe ukuthi uSathane wathi kuNkulunkulu aweluli isandla sakho nje umthinto uthinte nakho konke anakho uyokuthuka uJobe ebusweni bakho.
Will you remain in the presence of the Lord or will you go with the accuser away from the presence of the Lord?
Wena ngabe uzoqhubeka uhlale ebukhoneni bukaNkulunkulu eduze kwakhe uNkulunkulu na noma uzogudluka uhambe naye umdukisi lowo uSathane uhambe naye ezindleleni zakhe na?
But how wonderful who had to see these men having a heart for this paralyzed man and going all the way, even when the Pharisees were blocking the way, they couldn't say, excuse me, could we just go past with this paralyzed man? They couldn't. They were blocked by the crowd.
Kodwa kuyisimanga esingakanani ukubona lamadoda enenhliziyo yokuzwela umuntu efuna ukuthi asizakale noma ngabe indlela yayivalekile abafarisi bevalile ingekho nendlela ukuthi bazodlula phi kodwa akubavimbanga lokho ukuthi baqhubeke bafuna usizo.
They went up on the roof. They did stupid things. They did things breaking the roof of the house, not even asking permission from the owner. And let him down. And where did this paralyzed man land? In the midst before Jesus.
Kodwa bakhwela ophahleni lababantu bakhwela endlini yomuntu asazi noma bacela yini imvume ukuthi baqaqa uphahla lendlu yomuntu bagoboza khona ukuze behlise lo muntu kodwa wehlela phi lo muntu na la ehlela khona wehlela phambi kuka Jesu uqobo lwakhe.
And this man could hear the blessed words, man, your sins are forgiven you.
Lo muntu wezwa amazwi ayisimanga la kushiwo khona uJesu ethi mngane izono zakho zithethelelwe.
And I say to you, rise, pick up your bed and go home.
UJesu uthi ngithi kuwe vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe uye endlini yakho.
When if your sins are forgiven, then you can rise, then you can stand up by the power of Jesus. You can pick up your bed. Whatever your bed is that you have lain on and it has been your comfort and your consolation in the past, you can pick that up. You'll receive strength even to pick that up and to go home.
Uma izono zakho sezithethelelwe ngakho ke usungasukuma manje ume ngezinyawo zakho uhambe uye ekhaya uthathe uhlaka lwakho ugoduke uye ekhaya noma ngabe enhlobonike yohlaka lolo obulele kulo leyo nto leyo ebikuthokomalisa uzwa uthokomala kuyo usungayeka manje ngoba usenaso isidingo sayo sokuyisebenzisa uhambe uye endlini yakho uye ekhaya
and glorifying God. Where does it start? Glorifying God with your sins having been forgiven you. And amazement seized them all, and they all glorified God and were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today.
Ukumangala kwabehlela bonke bamdumisa uNkulunkulu bagcwala ukwesaba bathi sibonile izimanga namuhla.
Do you want to glorify God?
Wena ngabe uyafuna ukumdumisa uNkulunkulu na?
To be seized with amazement,
ugcwale ukumangala enhlizweni yakho.
That you even see God raising this mortal body of yours.
Lapho ubona khona ukuthi nangu uNkulunkulu usevuselele wahlumelelisa lomzimba wakho obusubola.
See to it that Jesus pronounces over you, your sins are forgiven.
Kodwa qaphelisisa lokhu kuzwe ngamadlebe akho uJesu ekusho ukuthi izono zakho zithethelelwe.
But don't expect great things. Don't expect people to marvel over your life if you allow sinful things in your life and the blood of Jesus stops working in your life.
Kodwa ungavumeli ukuba kube khona izinto ezithile futhi ungalindeli ukuthi kuzoba nezimanga ezithile ezizokwenzeka enhlizweni yakho. Ungavumeli ukuba uSathane angene enhlizweni yakho ngoba igazi likaJesu liyovinjwa ilezo zinto lezo balisebenze empilweni yakho kungabonakala umsebenzi.
So how wonderful we have come from Easter, remembering the Lord's suffering, his crucifixion and his glorious power rising out of death into life.
Wisimanga singakanani uba sikhumbula ukuthi kade kulamasonto edlule siphuma kulona iphasika sikhumbula ukufa kwenkosi uJesu nokumbelwa kwakhe nokuvuka kwakhe futhi evukela enkazimulweni ukuyiyona yona.
And that power is available to you and to me that he can exercise it in your body and in your soul, in your spirit, that Satan will not have any power over you because Jesus surrounds you. Jesus is around you. He is in you and you are in him.
Kodwa lawo mandla asekhona nanamhlanje asekhonela mina akhonela wena futhi kuba ukwazi ukwasebenzisa ngoba uma simvumela uJesu angene ezinhlizweni zethu uyosebenza ngalawo mandla akwazi ukuthi aguqula ashintshe izimpilo zethu sikwazi ukuba sibe ngabantu abasindisiweyo mina nawe singakwazi ukwathola lawo mandla namhlanje.
Don't allow any sin. It will rob you of 1,000 treasures that Jesus has healed you and has imparted to you with many you are not even aware of all the heavenly treasures that come upon your life and into your life because of the forgiveness of sins. And you can be part of that throng that have overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they loved not their lives even unto death.
Ngakho-ke uyoba ingxenye yaleso sixuku leso sabantu abanqobileyo njengoba lisho iBhayibheli ukuthi bamnqoba uSathane ngegazi lewundlu kanye nangobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekugcineni.
Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them.
Ngakho-ke jabula mhlaba nani nonke enihlala kuwo.
We can rejoice.
Singajabula sithokoze.
But the devil comes down in great wrath.
Because
he knows his time is short. Do you realize that for your own life? He wants to rob you of the forgiveness of sins, of the saving power of his blood.
USathane ufuna ukuthi akuphuce akuthathe lokho okuthethelelwa kwezono okuhle kangaka namandla kaJesu Kristu asindisayo.
But how wonderful if you are part of the brothers. You know who your brothers are and who pray for you and who are interceding for you.
Kodwa kwisimanga esihle kangakanani futhi ukwazi ukuthi uyingxenye yabazalwane abafuweni nodadewenu abakhona eduze kwakho abakukhulekelayo abakunxuselayo ngaso sonke isikhathi.
Overcoming through the blood of the Lamb.
Ukubukwazi ukunqoba ngegazi lewundlu.
And the word of our testimony.
Nangezwi lobufakazi bethu.
And have not loved our lives even unto death. Shall we pray? We thank you, Lord, that you work and have revealed your great salvation in the time in which we live.
Siyakubonga kakhulu Nkosi ukuthi usebenza ngamandla ayisimanga wena nanokuthi ubonakalisa insindiso yakho kulesi sikhathi esiphila kuso.
How blessed we are that we can have a part in it.
Nkulunkulu sizibona singabantu abanenhlanhla enkulu ukuthi singakwazi bayingxenye nathi yaleso sibusiso.
How blessed we are that you can encompass us and protect us from Satan, who is the accuser and the deceiver.
Nkosi sizibona sinenhlanhla futhi ukuba sikwazi ukubiyelwa nguwe, sikwazi ukuvikelwa nguwe, sikwazi uNkulunkulu ukuba sizithole sesandleni sakho, sivikeleke kulowo mdukisi onguSathane.
Quicken our hearts and our minds.
Vuselela izinhliziyo zethu nemiqondo yethu.
That we would even understand your message, your salvation that you have brought to us.
Sisize uNkulunkulu sinikeze nezingqondo futhi uzoqonda sibone ukusindisa kwakho nombiko uNkulunkulu wensindiso yakho oyilethileyo iletha kuthina.
And that we can rejoice and glorify you, our Lord and Savior, for saving souls, for having saved us, we the wretched ones that were so far gone.
Nanokuthi Inkosi sazi nje ukuthi wena unamandla okusindisa okwazi ukuba sindise ngawo bonke abantu nathi kakhulukazi thina esasiyizoni zokudatshukelwa abantu bokuhlupheka.
Keep and protect us In these times where the enemy has come down in great wrath,
sisize uNkulunkulu usivikele usibambe ngesandla sakhe ikakhulukazi kulezi ikhathi la sazikhona ukuthi uSathane uze ngolaka lwakhe olukhulu kakhulu.
Because he knows his time is short.
Ngoba uSathane uyazi ukuba isikhathi sakhe sifushane.
Let the Spirit of Christ dwell in us and amongst us.
Ukuze uNkulunkulu umoya wakho Christu ukwazi ukuhlala phakathi kwethu sonke.
That we can perceive and understand your word, your leading and guiding.
Ukuba Nkosi sikwazi ukuqonda futhi kabusha ukuba ukusindisa kwakho nokukholwa kwakho nguwe kungakanani kuthina.
That we can glorify you in amazement at your glorious acts of splendor.
Ukuba Nkosi sikwazi ukubona futhi simangale ngezimangaliso zakho nangenkazimulo yakho oyikhombisa kithina sisonke.
We thank you that you have come to save, that you can pronounce over us that your sins are forgiven.
Siyakubonga Nkosi ukuthi uzele wona lo msebenzi wokusindisa ukuba sikwazi ukuwezwa lawo mazwi athi izono zakho zithethelelwe.
We thank you for such a great salvation.
Siyakubonga kakhulu Nkosi ngosindiso olukhulu kangaka.
Amen.
Amen.